despots must fall. Revolution now. Viva! Viva!
Yeah. Underscore.
Viva!
Me and Jeff.
Organize, organize.
Viva!
Mobilize, mobilize.
Viva!
Organize, organize.
Viva!
Stop texting.
Viva!
Organize, organize.
Viva!
Mobilize, mobilize.
Viva!
Organize, organize.
Viva!
Stop texting, was. Stop texting, organize vilo tafika. Stop sexting, boy child nishapika. Hey, wana penda kula fair, eh? Wana wana kani fair. Be disciplined, kuja unitoe kutu. Shapiga mchuza pweza, nikaongeza na njugu. Walae lo kifika, nikutembeza marungu. Marungu ni rungu after rungu. Unajifanya despot, wani kazi ya maisha. Nikiku escort, mwingine mlango atabisha. Na kudipot, na slippers we kanguna. Nilete wawili kama jina la Mikuna. Ukizima simu, unataka nifanyeje. Arimesi, nipunguzie nyege. Aya bas, mobilize beshte diva. Hey, nikafunge kama njiva. Organize, organize.
Viva.
Mobilize, mobilize.
Viva.
Organize, organize.
Viva.
Stop texting.
Viva.
Organize, organize.
Viva.
Mobilize, mobilize.
Viva.
Organize, organize.
Viva.
Stop texting.
Viva.
Nikupata Nairobi misi wenu. Waniomba pesa kwani weni wetu. Tugimi tulidai kwenu mkofiti. Sasa vi unadai fair kitu gani? Organize vile utapata job mami. Mobilize watu wenu mfanye biz mami. Kitu gani wajifanya weki wete aji. Unadai nkushiki hadi ngodha aji. Niko busy zina time ya kulea mami. Kwanza grown as girl wajibeba baby. Unahagan bado wewe how think straight. Stop texting unaudhi mami. Uja choma picha leo umechoma aji. Weni mtoto wangu ama demu yangu nani. Stop texting, unaudhi nani. Ukidai kuja kwangu usiombe fair.
Organize, organize.
Viva.
Mobilize, mobilize.
Viva.
Organize, organize.
Viva.
Stop texting.
Viva.
Organize, organize.
Viva.
Mobilize, mobilize.
Viva.
Organize, organize.
Viva.
Stop texting. Organize, organize. Mobilize, mobilize. Organize, organize. Stop texting. Organize, organize. Mobilize, mobilize. Organize, organize. Stop texting.
Despot.